shout. Can't you praise him, sing hallelujah, praise the Lord. The Lord goes out to fight like a warrior. He is ready and eager for battle. He gives a war cry ever to shout. Can't you praise him, sing hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, on your never.
you praise him, your sickness will tarry. When you sing and praise him, your hopeless will turn to good. When you praise him, your trouble will tremble. When you praise him, your sickness will tarry. When you sing and praise him, your hopeless will turn to good. Sing hallelujah, praise the Lord.
Oh,
Maria, praise
the
Lord. Oh, Maria, come and dirige my
heart. Oh, Maria,
kwa muzika me Onye obiama lenu muzika me Kama ndi muga wu Aka kwa mma na mgara wua Kama haga alani Aka kwa mma na mgara wua nuwa e Omele omele ya
Vision one m Nezo kucha ine mele kapano mao Aibu ndi agosi da agosi Hallelujah yeah. Amen
Umu nene na chane feka mao
Ama abake jala maturu gulotae Yechu mamu were kama Odogo na agabu cha mamu were kama Aba aba keja agama turu gulotaye Baba
Baba
Umunne na chane fe kama
Chanyine
kare kama Ndaza buta la chane fe kama
Chanyine kare
kama Asi mwonye lwi Jesus na yetu wande ya
Chanyine kare kama
Yeze ngeze chane fe kama
Chanyine kare kama
Maka na ka na-ekwu nke o mere eme ome kwa kwa ọzọ onye ga emere m ihe Jehova na emere m taa onye si n'ebe kpọfa ihe wee bulie mmadụ ma mekwa ya elu onye okwu ya bụ e na eme ọ gịnị ka m ga-etu gị ka o zuo omeda o chetara onye Jesu o jide onye m Jesus eso m ụmụnne m niile ndị ihu ọkpara na-asị gị dee mezi n'ezi ne okuke kere je n'ihu nya na n'azụ n'aha Jesus. Here I go.